rua o te puna aroha. 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 Vai rua o te puna aroha. 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 Ito ito. Kirungara. Hei tangata. Hei oranga. Namei katoa. Pupu, pupu ake, kia pupu, pupu ake, aroha, aroha, vai rua o te puna. Pupu ake.